exclusive from ZambianMusicSite.com.
Dinka hendera zanga Disana mende naribire tumapulani Tango kumana iwendi inde Onandi kusanja mapulani Kuno ndi kumbali baby tili ya wili Ndiko tsitsa mfundo manifesto Koma ndika ngolo wa muboma lako Sinza tula panzi udindo Otsuta boma samale pera madameji Koma ulendo uno akumana nazo Ndiribe chipani ine independent Iwe ndiwe my running mate hey, Mapulani yanga hey, 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 Mapulani yeah, yeah. Hati hey, Mapulani yeah. Hati hey, Mapulani baby Hawa ndiwe timati Mapulani Tango kumana iwe ndine baby Tikuenda wawiri You better tell your friends atavale madiresi apa mamba Ine ndie zanga titapa masuti apa mamba Habambo wako atakuperekeje baby Kutakusia manja mwanga Ndikufuna mai wanga kama niwona Atiwona masomwa obambo vanga Ndumwe ya dadi ya na otengera amami Kuwachosa pakomola makolo lao E mapulani yanga Mapulani ndia wa Hati mapulani Mapulani baby Imva mapulani Kumano Mapulani ndia wa Kumano mapulani baby Iwe mvera mapulani
Zambian Music Site.com